sound is shaking my brain. It's Viper on the beat.
Zpushup.com.
See why you're a US. Wanako wika lango mtu wada yechupo. Nefila yofya wefe kwa naka na vyo. More money in your pockets. Wala lolesa kanda mume mumatumba. Watileta kwa kawe corruption. Muka ite wena mula bupompwe. Apa fiali chinje chito sha sangu kashandu. Kwanga takweto wakuko nandela kofia pena. Lile fintu fya super. Baibu kisa nefyo wa siti shakale. Babi kwa muna woku kalile. Baleti waka kwa nisho kuba paba filwa.
Uchalo chesu na ikosa nomba. Venga kwa nisho wikashini wali awa bomba. Na wawa bomba noji wali avya walomba. Kano wali awa kwa notu pimpini ama minister.
Uchushi wafula muno Zambia tuwa nila mama we.
Ela 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 mona vye.
Chipo wele sala muno Zambia we bulanda mama we.
Ela ela mona vye.
Ushelu wapula wali tipu hapa kutekwa na bantu wa shiku saka manga.
Alale.
Ushitona chena shali shupa fwe babu lefya kuchita. Yeah.
Dola na ikwela kuchimu timu patala wala zanga chamuli nemiti. Na muno chalo chesu bachindika kada polisi tekutie kate mwana ashata.
When you can't manage the new, why you troubling us? Why can't you stay back? But we die in of you miss.
Dola ipeke tepwa muko shinga kola. Last time kwalika sintuale filwa no kukola. Matumba yali tulika tulali la mashola. Panenchi tomu kanto shali shupesha kusola. Apono mokolo mine wali lava tesi. Mukate benempia ni kopia ni pesi kampato. Muso watu lila feumo na bapasate. Nepo wa bomba ni pesa sonte. Kakendo wanu wiki takashima. Nicho komanda limuche nita mumona. Demo medale nine choni fya shima. Fya blaka wande chindeke nkachipina.
Uchalo chesu na ikosa nomba. Venga kwa nisho wikashini wali awa bomba. Na wawa bomba noji wali avya malomba. Kano wali awa kwa notu pimpini ama minister.
Uchushi wafula muno Zambia tuwa nila mama we.
Ela 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 mona vye.
Chipo wele nsala muno Zambia we bulanda mama we.
Ela ela mona vye.
Ushelu wapula wali tipu hapa kutekwa na vantua wa shiku saka manga.
Alale.
Uchitu na chena shali shupa fwe babu lefya kuchita. Yeah.
Check. Dola na ikwela kuchimu timu patala wala zanga jamuli nemiti. Na muno chalo chesu bachindika kada polisi tekutie kate mwana ashata.
When you can't manage the new, why you troubling us? Why can't you step down? But we are tired of your mystery.
Zimu kaiwe, ujo mwere katola ni nani ulenge. Fitu fitule ni mwana nani. Usuminisha kanzo popario kuzonkeja wakata pampoka aria.
Uchalo chesu na ikosa nomba. Venga kwa nisho wikashini wali awa bomba. Na wawa bomba noti wali avya walomba. Kano wali awa kwa notu pimpini ama minister.
Uchushi wafula muno Zambia tuwa nila mama we.
Ela 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 mona vye.
Chipo wene nsala muno Zambia we bulanda mama we.
Ela ela mona vye.
Ushelu wapula wali tipu hapa kutekwa na bantua wa shiku saka manga.
Alale.
Uchito na chena shali shupa fwe babu lefya kuchita. Yeah.
Check. Dola na ikwela kuchimu timu patala wala zanga jamuli nemiti. Na muno chalo chesu bachindika kada polisi tekutie kate mwana ashata.
When you can't manage the new, why you troubling us? Why can't you step down? But we are tired of your mysteries.
Haba kumwesu wa utala. MK mining Mansa Walu Viper Masters Basongolo, Sidole Potiki, Keoma, Moizi Bazambia.
The sound is shaking my brain. It's Viper on the beat.
Straight out of zpushup.com.